Marco,
amo bebe, nimetosheka, nimeridhika na we, amo bebe, amo rede, umeniteka, umenishika swe, amo bebe,
nikamani mwona bala, mwezi mchana, nikikotazama, mana mzuri sana. Tena twaendana shanifata mi nikawakata Washa kufata we ukawakata Lele mina we
Mina
Lele mina we
Mina we
Forever mina we
Mina
Lele mina we
Mina we
Opa!
Mapepo ya kutamani tamani viela vyao na kemea pepo ya kutamani tamani wishapo vyao mara ngapi baby minalio nanibembeleza we mwenyewe unalia na kubembeleza mi mwenyewe
wao hawajui watu waje
tafadhali my wangu
Utamu
Taratibu bayi wangu Nipunguzia
Utamu
Washa nifata
Mi Nikawakata
Washa kufata
We Ukawakata
Milele mina we
Mina
Milele mina we
Mina we
Waka kufa mina we
Remix